Oh, Papa God, yo. Papa, yo.
Shetani, yamepanda nataka burudani. Uite Shabani, wantu mushadifa siku zani. Mwambie majirani, kuna ngoma kwa mama msambi. Nipeleke, nipeleke we, nipeleke uwanjani we. Mama Juma mefunga kiwewe, na cheza kumbwe mwana nimaliza mie. Nipeleke, nipeleke we, nipeleke uwanjani we. Wasimu mepanda, mizuka kichele, nataka kuruka nkamate. Burudani. Kati, nidondoshe Msami baby Aweka na makeke Kasi, nidondoshe Nipe utamu baby Tingesha kifua kidogo Pinda mugongo Watangoja
Wake up time, wake up time
Haya pasha makofi kidogo
Pasha, 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 pasha
Chaba, hatutaki shida
Kurara, kura bata
Break it down, 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 break it down.
Okay.